Levels Empire. Get me down. London Arena.
Downloaded for my love.
Easy levels. Never see the building. Get me down, yeah. J Max. London Arena. Hey, yo, Jama, there I go. Let's shut these niggas out. Divine and the flame, am I? Kuko leo, siku funa kwangu. Nezo funa kutaya kote sip. Manje na japa neva nikola. Sople mani blue alizi. Hey! Yeah! Nati ble mani blue alizi, am I? Yeah! Yeah! Nati mosa ni bleme, am I? Kuko leo, siku funa kwanga. Nezo funa kutaya kote sip. Manje na japa neva nikola. Sople mani blue alizi.
I got drunk, tizi na bazang. We got drunk, no ni chaba baby, yeah. One sip we nemu champagne. Na daboya nikola monga cocaine. Hello dry, mwe junta dry. Matimu easy wa junta dry. Hello mistake, inafaka mo kodini. Kodini, yani panga kodini. Na dabo na mbofunta, kufunta funta. Kupitili na pakufunta, kufunta funta. Nezo hona monga ni manzi, kansi ni bia. Yani soko neza na funa mona maria.
Kuleme ya mai, kukolewa, siku funa kwanga. Nezo funa kutaya kote sip. Manje na japa neva nikola. Sople mani blue alizi. Hey! Yeah! Nati ble mani blue alizi, am I? Yeah! Yeah! Nati mosa ni bleme, am I? Kukolewa, siku funa kwanga. Nezo funa kutaya kote sip. Manje na japa neva nikola. Sople mani blue alizi.
Lema niche mapia olo mami. Ni makangiwa kungala ngati pali mani. Nezo funa chesip. Nimba ya lila lila. Paja nifuno yenda na yambo vina vina. Aba misana nabu kabapite. Babaya nabu bamwene kawe kabashite. Na chendela tipsi nomba katubunwe. Weka weka wasuswa awe katubunwe. Ama side yas ne mitondo. Shidi wino pano mweba pondo. Efi dama neba maidwa tiwa miponcho. Ali namba muka nwa kwa tini poncho.
Neti mosa ni pleme ya mai. Ukolewa siku funa kwanga. Nezo funa kutaya kote sip. Manje na japa neva nikola. Sople mani blue alizi. Hey! Yeah! Nati ble mani blue alizi, am I? Yeah! Yeah! Nati mosa ni bleme, am I? Kukolewa siku funa kwanga. Nezo funa kutaya kote sip. Manje na japa neva nikola. Sople mani blue alizi.
Party after party, beer after beer. Hello mwa wenze diva gustota visa wa Rwanda. After party ni nasala na Malia. Malia no niseta no henda one ball. One ball, bonga mubobo. Sini nazive mweni nafikira bondi. No dabu wache kuseni nini pasaka ya vanda.
And I thought that beer mtu wanga sipatari. Lelo na believe uma gwesa na batari. Ine jada ine red eye, paka bimulas.
No vela tewa mai wali tekanya. Tekanya mwana wandu chili fiakanya. Sama dreme ya mai. Kuko lewa, siku funa kwanga. Nezo funa kutaya kote sip. Manje na japa neva nikola. Sople mani blue alizi. Hey! Yeah! Nati ble mani blue alizi, am I? Yeah! Yeah! Nati mosa ni bleme, am I? Kuko lewa, siku funa kwanga. Nezo funa kutaya kote sip. Manje na japa neva nikola. Sople mani blue alizi.
Jamaxa si! Levels in the building. Gomez a sip. Jack Piper. Young Zizzo. Mr. West Guy, I see you. Nawe na KO Commander.
Downloaded from my love said music.
Levels in the building, nigga. Levels to a levels.